Gigi Money.
It's Pop Records.
Kusukule ondo shaka,
ondo shaka.
Ana midadi, anavyocheza zanku. Ana ni mwagia razi na pata pata tabu. Amenishika uku, apa. Yani paka narata, kakuku, nataka. Amenipiga goli samata.
Kanipandisha midadi, oh daddy. Kanipandisha midadi.
Tusicheze sebene, ngoma laki kwetu ndumange. Minataka senene, basi panda nyuma tubebane. Sijui wakari yako, koko. Analeta maringo, ananyodo, koko. Anagusa gusa nido, amelishika uku, apa. Yani paka narata, kakuku, nataka. Amenipiga koli
sama. Amenisha midadi yo.
Sangku, sopa.